Let your master take it back.
Mutima gwakaluba nakalawo kubango nakode singo lya kubetrayinga nalinya ne mucha wakati nayenze bwe nakude bono nasuze anetezo bongo nandobuza kwebyo bye bamuandika ko unatakwa bwe ekigambo kye kifuluma natukiriza omukwano gwe guberera oluberera eyawayo omutunzi yanyamba nabira
Cheating.